isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna ukuba isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngifuna ukuba isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathi ngithule bazokhala mengidlule nami ngibe isupa ma camera ngishuthe angibe muhle nabantwana bangibuke emani suke bathi ngithule bazokhala mengidlule
ethola ukuthi nanoba nosikabopha ekimi nawubani ashila konke futhakuphinde ubuza amanzi usela vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo ethola ukuthi lanoba nosikabopha ekimi nawubani ashila konke futhakuphinde ubuza amanzi usela vodka engcono uhlale ekhaya akade ugogo
Lo mtano se pule ne kolo.